Yeah. Alianza kusokota, bro nikapotoka. Alidondosa, nikampiga stopa. Buda nilikuwa nimetulia kwenye sofa. Nikikunya soda, hayuko soba.
So kuswala mobala neula. Awala jinewala. So kurobu mineula.
Pisa nenjerenda neula.
Mini rasta na ubiri kama pasta. Na mambo ni sadakta, nimelipa sadaka. Mindio master na lala kwa darasa. Mademu wameja kwa kizungu wame cluster.
Sagala no sense. Take away you no sense. Mane stops no sense. Take away you no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Wasangwa mwala nga mlunji. Taka senta kali na mbunji. Taku simbe diamba nunye. Mweso nyewa na yesi mlonje.
Zake zimeshika, zimeshika kutusi. Akichiki pesa anatokwa na machuzi. Na aminikap tutadhani ukoloni. Na kunywa kofi akipiga maguti.
Baby omwavu no sense. Nebya yogera diona no sense. Baby omwavu no sense. Kuvalenta itateka sete morose.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Shot shot kubale tolu venge. Oma votela bikabala bakarenge. Shot shot pino vya genge genge. Watalita yoveda denge. Sente wazifuna baba nawe. Boyizi kubule bakuchawe. Mwavu genda mukanesa bakuliova. Inabiti tonyu nyabiba wanawe.
Ume wako na jomi na wakisha. Na buda kumechacho na chiki na chachisha. Nimetamba wala ina watandika. Nitawapimanisha una jomi ntawazika.
Jagala jagala jagala. Sagala kulaba yomulala magalala. Jagala jagala jagala. Sagala kulaba yomulala magalala. La la.